Gagaro Beats, yeah. Nimekuja kuwakilisha mablaza kwa masista. Cheza apa, tusicheze kwenye giza. Mina hona kina fulani paka kinaliza. Wakidai eti mi, nime wamaliza. Mina pena mnavucheza, roundisi mutataka. Nacha kalima, kama vua ya masika. Ni mkali kucheza, sini cheke nkiteleza. Tuko hapa tukucheza, je utaweza au talema. Watoto wanacheza paka watu wazima. Sina say, hino day. Kileche baki ni kusema tu, hey. Mote ana bumpy, bumpy kwenye hino day. Hakuna mzamihaji, kunywa pombe wala somaji. Kila mtu yuko hapa tukikazi. Si unajua starehe ni gharama. Na mimi niko hapa kulipia hizi gharama. Young jama ndo kusema. Ebu sema kabisa mwana. Je utaweza au talema. Watoto wanacheza paka watu wazima. Sina say, hino day. Kileche baki ni kusema tu, hey.
I don't have money today. Kina nani wana sema sife kukesho ite. I got money, got dollar. They just spend their cash today. Got money, got dollar. All we gotta do is spend their cash. Kama una sema siya so ya ikuneshe.
Alongside Saji, producer, habadula.